Nipe kibiriti ni washa shada, usiku na mchana ni naiwaza. Nisipo ivuta usiku misilali, kujikuna kuna alali. Nikama tu nimeumwa na kunguni, abana vetalanto muziki bakuba. Kekuvyeru no badigize wachakale, watoto wa Uganda wanapenda shada. Awilipo anavuta shada, akinkaka anapenda shada. Shada ni dawa, wacha tuivute. Na washa zangu shada na piga puff 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 puff. Mindo pedi wa mta puff 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 puff. Mindo waisha kinari kikolo kishada. Tukipiga siki panda siki naisa. Tunafili kama sisi tuko sawa. Ini dawa kila kitu kiko sawa. Choma pole pole bila wasi wasi. Tukipiga makurom tukimixi. Sina shika tunaona tuko sawa. Apo fipi apo sawa kameshika. Kameshika kama sasa ni manyege. Tukipiga shada tunakata maji. Wanapenda tena kubiwa na maji. Kwani fipi wacha kuogopa nyinyi. Cheki right, cheki left. Piga shada. Na washa zangu shada na piga puff 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 puff. Mindo pedi wa mta puff 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 puff. Mindo waisha kinari kikolo kishada.
Mademu na machari wanapenda shada. Wanapenda shada. Mademu na machari wanapenda shada. Wanapenda shada. Mademu na machari wanapenda shada. Wanapenda shada. Mademu na machari wanapenda shada. Wanapenda shada.
Chona wonye beshi bakunda shada. Yao muhungu wese akunda shada. Sikijizu mukobu unusazi ni shada. Umutu umugongo nabonye ari shada. Shada, 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 shada. Ira ngurura, ira manura, ira nerura, inera peti.
Na washa zangu shada na piga puff 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 puff. Mindo pedi wa mta puff 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 puff. Mindo waisha kinari kikolo kishada.
Mina vuta shada, mina liba shamba. Liza kali kwanza, ngoma hiya kwanza. Moto mkali, kumaji si ataro. Kizenduka na kuzima, vipaji mna vizia. Mpate kula apo nisha apa. Kisha shakula kiapo, mziki sita uwacha na tabiri. Sita shuka chini, nitazidi kuna wiri. Mafasi milioni mbili ho, na ito kaya. Studio si kwenda tuna gyari, nilikwenda na mistari. Mambo kwangu shwari, hip hop walisi. Mziki sio raisi, njo mana niko busy. Machizi washa ni miss.
Na washa zangu shada na piga pop 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 pop. Mindo peji wa mta pop 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 pop. Mindo waisha kinari kikolo kishada.
Mademu na machari wanapenda shada. Wanapenda shada. Mademu na machari wanapenda shada. Wanapenda shada. Mademu na machari wanapenda shada. Wanapenda shada. Mademu na machari wanapenda shada. Wanapenda shada.